Bananga batamanyi tusi Obona kunange wendi mubungi Yagala kuruno tule wagumuto nyega Zindyo kensumrule byange Kabozi kange nange wenka sokera wabuze Abasajja nange bannemye okuyiga Ojja n'omusiima bambi n'olaga ekwano Omusajja maama tabifaako ebyo Bw'ofuna olubuto beera mu kabi tolabwa Naye nno nange byenda byembirabi Bambi ddala nali mwerere bweyereyere naye nnyaba obutamanya ntuuku Mukama Katonda akikkiriza ne nkituukako somero nesala magazine nange nene mwa nonye yo musajja fumbirweko nange nze mpitweko n'omukyala maama w'omaka banda biro musajja w'okufumbirwa nze nesala magazine mugana mani nayo wango wenkso bambi ngoli omwana mwagala nnyo nazira ku mayike nga mubiita gwalina butamanya singa kati ndi mujja bugenyi bwansanafaawo obutalaga awo nno wenfunirayo olubuto nange olwenkso Lumbanyabonyezanze mulimbulira nenyiddwa kubaabwe netulako nkaba Bambi ddala nali mwerere naye nnyaba obutamanya ntuuku Mukama Katonda akikkiriza ne nkituukako Mazimo mwana mbadde mwagala naye nze webituuse kati atuuse wanyira Kuba nasooka n'ensogombiza anti eyakalufu n'omumanyi bw'atinka Enjoyo ebirungi n'abireeta naye nno ku nkomerero nnyaba ne yeefuula Kola entya bannange n'emmere tekyaliika ebirowoozo bingi maama bye nnina Ebyali ebyababiriika kati bidaaka nze Mukama yandinyambye ne mpona ekibambulira Sabia che ci nani fuwa debaru e yedonda Penda bolira bawara bacha yaba to mwena mukomye mikwane je mkuputu fana yo masaje fundi weko nawe boy dwepo no muchara mama womaka kubaru buta rungonya bonye sanze muri mpulira ndenyi bwa bwene tulako